easy on it.
Westsidemusicblog.net.
Usheku mwamba kulibe phone, ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you. Usheku mwamba kulibe phone, ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena. Chalo chani pila kulibe iwe. It's been years since I lost you. But vive como nga Milo. Vilaba nanga Milo. Time was meant to heal me, but ya kangiwa. My memories ya nilisha na kamiwa.
You are the gift that life gave me.
And losing you is so heavy. Kuziba sini zaka kuonapo. Kuziba sini zaka kukwirapo again. Chibaba that I'll never see you, never feel you.
Usheku mwamba kulibe phone, ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usheku mwamba kulibe phone, ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena.
Chalo chani pila kulipe iwe.
Chibaba
kulipe.
Chibaba
kulipe.
Kulipe.
Kulipe. My eyes are weeping. My heart is bleeding. Sometimes in my eyes I namba yako. Kapena unga yanke foni yako.
Are you there? Alo, alo. Are you there? Alo, alo.
Nipe mpako. Uni yanke kogine.
Koze mutima. Wakange watu mvo. Nini mumutima. Kulipe you my light.
Usheku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. How I'm lonely without you.
Usheku mwamba kulipe phone. Ninga tumire kukuza story. Mwamene na kuyewena.
Chalo chani pila kulipe iwe.
Downloaded from westsidemusicblog.net.